the African melody, yeah. Oh, oh. Baby, come close. Oh, come close. Baby, come close.
Ooh. It's done on the beat.
Sogea nipe sikio ni kunongoneze, ile njia ya moyoni ni kuelekeze, ka melodi kata mkongu uwezeze. Kakupenda na kupenda ata usiseme, umenituliza moyoni ata nisiheme, wendo wangu wa mtima vipi ni kuteme. Nipe juu kwa juu shuka mbaka chini, penzi lako babe tamu kama nini, kwenye kidonda najifia kama enzi leo. Leo kamwe my dear, sitaja kukuliza wendo wangu malikia. Girl, I love you more. Oh, I love you more.
Wameanza kunionea gere, naomba dua niwe nawe. Pretty girl, tupendane milele. Penzi lake lanifanya nizame, niko hoi mikifuani mwake. Nimelionja pendo lake, singoki mikisiki chakale. Ninahisika niko ndotoni, ukiwa kwa sketi au hata dera. Lipsi zako zilivyo nyororo, ukilamba pipi na vipera pera. Minajua maexa walali, macho kodo penzi letu la wakera. Ila baby usiwe na shaka, oh oh, kwa hizo za umbaya sera.
Pretty pretty we want me, na kupenda sana mi, uwalangu bustani. Oh yeah, pretty pretty we want me, na kupenda sana mi, uwalangu bustani. Oh
girl, your shape don't lie. Daily wapendeza my gun. Girl, I wanna make you my wife. Oh na 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 na. Wenye penzi lako nimewai.
Why?
Manzo walisema misifai.
Fai.
Wenye penzi lako najidai.
Dai.
Sije kunimwaga my God.
Girl.
Oh na 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 na. Wendo wangu wakamani ni kutunze. Wambea wapata bari wanongone. Gonna love you more.
Pretty pretty we want me,
want me.
Na kupenda sana mi,
sana mi.
Walangu bustani. Oh yeah. Pretty pretty we want me,
want me.
Na kupenda sana mi,
sana mi.
Walangu bustani. Oh yeah. Pretty pretty we want me,
want me.
Na kupenda sana mi,
sana mi.
Walangu bustani. Oh yeah. Pretty pretty we want me, nakupenda sana mi,
sana mi.
Walangu bustani. Oh yeah.